blessing until I met you, girl. Where I'm in pillow, you are such a wonderful blessing. But damn, your heart is pure, and I swear you're a generous person. But you remind me of the old last miracles you do in the kitchen. And baby, wait, you know that I had your question. Uti bengupi, bengisenda ben, baby, for you I have to hustle. But I miss you so, baby, let's take a trip, I'm missing home. Beggar so pale, Bakeville, and it's in a Mukaiki Table Mountain. But against all odds, we did it, baby. Better kill, I deserve. When you think I'm a driver, my Ranger, I'm a Mustang. But you always kept your faith in me, baby. You really made me ever strong. But as soon as I get home, I wanna tease you all night long. Call me the young Marvin Gaye, sexual healing, baby, when I bring it on. So let's get it on, baby, it's your favorite song. Come on, let's sing along. I wanna keep in my arms like a Spanish guitar, play you all night long. And babe, I really apologize for the time that I left you all alone. But still get chills thinking about the times I did you wrong. But regardless, you still keep it real beside the fact that I wasn't home until the day that my child was born. And yeah, look, I really cried tears of joy. It's kid.
Lapha ngikhona ngikulindile ithemba lami ngithi ngithatha lethuba ngidlulisa kwena ukukuthanda kule ndaba kushoda ufakazi. Ngithema ngibhala le ncwadi kwaphela inkindaba ingakapheli. Bengisafisa ukukutshela uyiphathe kahle mntakwethu. Uqikekele unakekele abafeni futhi waqapha amajidi amafeki egolide lezinje. Bamba isimilo sakho sigcine uphephile nomzimba wakho. Fisa ukudlulisa umyalezo ngithi ngikhona themba lami. Ngiyabuza uyamemezwa ngizwe ngathi usemhosheni. Funda kuzo uyashake, awusakholelwa othandweni. Ngiyakuthanda noma thembe, ngifisa ungithembe makuvuma kumina usudume engqondweni. Wasungena ekujuleni kwenhliziyo yami, wafika emaphethelweni ngomqondo usungifaka emndenini. Sasesiphuma endaweni sayowakha endaweni ezimnandi ezitsophule zeshaya umoya. Umoya wegagasi, umoya wenjabulo. Lapho ngiphethe wena stradini kukwathini. Bekezela sithandi kwamanje ngisabhala ngisazosubmitha ngisazohambisa umntandi ngisazoregister kodwa athatha ithemba.